uSamuel oqala isahluko 18 verse 1 kwathe seqedile ukukhuluma kuSawule inhliziyo kaJonathan yanamathela enhliziyweni kaDavide uJonathan wamthanda njengenhliziyo yakhe verse 2 uSawule wamthatha lolo suka kabe esamvumela ukubuyela endlini kayise verse 3 uJonathan noDavide benza isivumelwano ngoba wamthanda njengenhliziyo yakhe. Verse 4. UJonathan wakhumula ingubo ayenayo wayinika uDavide nezinye izambatho zakhe kwaze kwaba nenkemba yakhe nomtsalo wakhe nebhande lakhe. Verse 5. UDavide waphuma waya nomaphi lapho uSawule emthuma khona waziphatha ngokuhlakanipha. USawule wambeka phezu kwamadoda empi wayemuhle emehlweni abantu bonke nasemehlweni ezinceku zikaSawule. Verse 6. Kwathi ekufikeni kwabo uDavide sebuya ukubulalela amaFilisti abesifazane baphuma emizini yonke yaseIsrayeli behlabelela besina ukuba bamhlangabeze uSawule inkosi ngezigubhu nangokuthokoza nangezinkenezo. Verse 7. Abesifazane bavumelana ngokudlala bathi uSawule ubulele izinkulungwane zakhe kepha uDavide izinkulungwane zakhe eziyishumi. Verse 8. USawule wathi ukuthela kakhulu laba libi lelozwe emehlweni akhe wathi bamnike uDavide izinkulungwane eziyishumi kepha mina banginike izinkulungwane nje sekumsalela umbuso kuphela. Verse 9. USawule wambheka uDavide kusukela kulolo suku kuyaphambili. Verse 10. Kwathi ngangomuso umoya omubi owavela kuNkulunkulu wamehlela uSawule wabheva phakathi kwendlu. UDavide wayebetha ngesandla sakhe njengokwenza kwakhe izinsuku ezinsuku uSawule wayenomkhonto wakhe esandleni sakhe. Verse 11. USawule wawuciba umkhonto ngokuba wathi ngiyakumbhujela uDavide odongeni. Kepha uDavide washalaza phambi kwakhe kabili. Verse 12. USawule wamesaba uDavide ngokuba uJehova wayenaye, kepha wayesukile kuSawule. Verse 13. Ngalokho uSawule wamsusa kuye wambeka abe induna yakhe enkulungwane, wayephuma engena phambi kwabantu. Verse 14. UDavide waziphatha ngokuhlakanipha kuzo zonke izindlela zakhe, uJehova wayenaye. Verse 15. Lapho uSawule ebona ukuthi waziphatha ngokuhlakanipha, wamesaba. Verse 16. Kepha wonke u-Israyeli noJuda bamthanda uDavide ngoba wayephuma engena phambi kwabo. Verse 17. USawule wathi kuDavide, bheka indodakazi yami enkulu Merabi, ngiyakukunika yona ibe ngumkakho. Yiba iqhawe lami kuphela ulwezimpi zikaJehova. Ngokuba uSawule wathi isandla sami masingabi phezu kwakhe, kepha isandla samaFilisti masibe phezu kwakhe. Verse 18. UDavide wathi kuSawule, mina ngingubani? Kuyini ukuphila kwami nomndeni kababa? Uyini kwaIsrayeli ukuba ngibe ngumkhonyana wenkosi? Verse 19. Kepha kwathi ngesikhathi uMerabi indodakazi kaSawule ebeya kunikwa uDavide wanikwa ku-Andriyeli waseMehola abe ngumkakhe. Verse 20. UMikhali indodakazi kaSawule wamthanda uDavide bamtshela uSawule kwaba kuhle emehlweni akhe. Verse 21. Wayesethi uSawule, ngiyakumnika yena ukuba abe lugibe kuye, isandla samaFilisti sibe phezu kwakhe. Ngalokho uSawule wathi kuDavide, uyakuba ngumkhwenyana wami ngokwesibili namuhla. Verse 22. USawule wayaleza izinceku zakhe ngokuthi, khulumani noDavide ngasese nithi, bheka inkosi yenamile ngawe, nazo zonke izinceku zayo ziyakuthanda, ngalokho yiba ngumkhwenyana wenkosi. Verse 23. Izinceku zikaSawule zakhuluma lawo mazwi ezidlebeni zikaDavide. UDavide wathi, kuyinto elula emehlweni enu ukuba ngibe ngumkhwenyana wenkosi. Lokhu ngingumuntu ompofu nodelelekileyo na. Verse 24. izinceku zikaSawule zamtshela zathi wakhuluma kanjalo uDavide. Verse 25. USawule wathi, niyakusho kanje kuDavide nithi, inkosi ayifuni ilobolo kuphela amajwabu ayikhulu amaFilisti ukuba kuphindiswe ezisenze inkosi. USawule wacabanga ukumuyisa uDavide ngesandla samaFilisti. Verse 26. Izinceku zakhe zamtshela uDavide lawo mazwi, kwaba kuhle emehlweni kaDavide ukuba abe ngumkhwenyana wenkosi, kepha izinsuku zazingakapheleli. Verse 27. UDavide wasuka waya, yena nabantu bakhe wabulala kuwo amaFilisti abantu abangamakhulu amabili. UDavide waletha amajwabu abo, bawayisa enkosini ephelele ukuba abe ngumkhwenyana wenkosi. USawule wayesemnika uMikhali indodakazi yakhe abe ngumkakhe. Verse 28. USawule wabona wazi ukuthi uJehova unoDavide, uMikhali indodakazi kaSawule wamthanda. Verse 29. USawule wayemesaba uDavide kakhulu. USawule wayesitha sikaDavide sonke isikhathi. Verse 30. Kwaze kuphuma ezikulu zamaFilisti, kwathi njalo uma zisaphuma uDavide waziphatha ngokuhlakanipha kakhulu kunazo zonke izinceku zikaSawule, laze laduma kakhulu igama lakhe.